Dile.
Natoa veno kama pepo bila lengo skiza mendo flow hard kamepo Batman ka devo nipate greto sura ni ya kazi sionyeshi meno skiza neno shika memo hakuna nego ukiwasha moto imwagwe betro mboki kikampu kadhani ni demo jali ikiwa dis au hiti nalipa ikichezwa radio huo msupa anajipa ati kusaka size 8 ndio ukuwe na figure poor decision ni kutosaka 6 figure finger on the trigger uki aim una miss bila aim tuna hit kuwa blessed na ucheki kuwa obsessed na ikupendi see your life ndio sentensi mseku dhani occupation ni tailor juu umeshona kimistari ni kiroga umekuwa hoka unauza woga chunga kublink kiasi kiasi ustukie washao moka buda huoni hizo punchlines kama dondi hide in plain sight so mazehu nioni energy ya kuhead youth kusaka flow ya natoa veno kama pepo bila lengo skiza mento flow hard kameto batman ka devo nipate geto sura ni ya kazi sionyeshi meno skiza neno shika memo hakuna nego ukiwasha moto imwagwe petro mboki kikampu kadhani ni demo ukiwa chini ya waba uko chini ya dola mbona kujidai vile umeiva na tuko njaa ona guilty of murder reason iko behind these bars nimebonda imagine vile na zikrip hard nasikia una beef kwani unaishi buchari fake it till you make it mchingua kwa you are twin si kawaida juu vile muse beat cover ipa kwa party unazodha nini ya wiper atikuwa long sighted na huoni bigger picture jua life ni daro usije kadhani umefika wananisikia like jogoa shamba mjini ya kiwika juu naugua meme ill na hakuna tiba so mchana waseme usiku walale nitaishi big five kama kifaru na si nare and if you ain't real huwezi kipita handry veno kama pepo bila lengo skiza mento flow hard kameto batman ka devo nipate geto sura ni ya kazi sionyeshi meno skiza neno shika memo hakuna nego ukiwasha moto imwagwe petro mboki kikampu kadhani ni demo